gị onwe gị bụ Jehova nọnyere mgbe niile. Mgbe ndị enyi m gbara ọsọ, you never turn back on me. Aka gị jisiri m ike, aka m esoro gị, onye iwe m na-edu nwayọ. Aka gị
Mama, to pass it, you.
nwanne m nwoke tukwasị Chukwu, nwanne m nwanyị tukwasị Chukwu, ọ na-aga tukwasị Chukwu. Sobu